wewe ndugu yangu wakati wewe mzima afia iongoe upale na upale unajua praise wewe ndugu yangu wakati wewe mzima afia iongoe upale na upale unajua praise wewe ndugu yangu wakati wewe mzima afia iongoe upale na upale
nikekemka huko kwa matembezi ya dia ida pale tutaenda twende vitu tafuna mbona pia kuacha dunia jagiri na maskini sonda ya tapata gia moja kocha sana nami kwa dali elimu hei mbona kuna kula mwese ndo tibu gamika yo nike waja dunia andi kure raha
yo praise wewe ndugu yangu makati wewe mzima afia hai wongo we upale na upale yo praise wewe ndugu yangu makati wewe mzima
kuila mazina kinyono nisi nota jima yati walumbe ya kusika tuliba kenji kuzi chepani gida hey, tuliba kenji kuzi chepani gida hey!
When you die man you never come back again and then there you go hey, nobody know dance to the rhythm shake your body right taking taking baby or as you can
yo praise wewe ndugu yangu makati wewe mzima afia hai wongo we upale na upale yo praise wewe ndugu yangu makati wewe mzima afia hai wongo we upale na upale
kalile uwe digidire dunia iko mbaya awacha kuangaliza bebanje wewe chunga
yo praise wewe ndugu yangu makati wewe mzima afia